xaafadda Sheekha Weyse ee magaalada Xudura ayaa waxaa laga daafuray garoon salaha ee lagu ciyaaro kubadda cagta, kaasi oo baahi weyn ay u qabeen dhalinyarada xirfad ahaan jecel kubadda cagta ee ku nool degmada. Shukri Iido oo ah milkiilaha hirgeliyey garoonkan salaha ayaa ugu horeyn ka hadlay daafurka.
Waliba go'aansaday inaan halkan furo oo aragii baahida Xudur inay baahanto kumid ahaato, kaasoo maasha Allah qayb badan la ola qaadi oo wada tashi badan dhiirta beegelin badan aan helay. Ani ana soo biyo wali sababtii lahaytay Ilaahi asawa jallahay ka sokow hooyaday Xabiib Maxamed Qeyr, Ilaahay jasadiisa jana ka weelo, iyo way hormuudinka haytay ani ana soo biyo hadii aan hayna madiri lahayn horumarkan ee guulan geeka ana roogo.
Qaar ka mid ah dhalinyarada xaafadda Sheekha Weyse ee magaalada Xudur ayaa soo dhaweeyay hirgelinta garoonkan salaaha.
Idan ka faraxsanayn intii noo dhalinyaradii magaaladeena dhalinyarada sportiska ee jinaa qayb gal ee nimayba dareemay ka tusiyaa intii horumar way baa deegaanka kor u sii ee walanbaahnaayo qof kasta oo maragta ee fikirkan lahayay mise way baa barnaamijka qayb qaadeen nimayba lana meel aray magaalada Bilcad ee qayb qaatay waan way baa kiidir giriyaan ena eedalanka baahanyay intii meel dhalinyarada way baa kamada daalasa way baa qof kaleen dhaqaalaha ku saaray intii la hela
ee walintan kuma hadnay meel aray in shaqada si ganacsato ay ku jeesidii intii saracan sameeyno meel aray in shaqada magaalada ka kordhiyaan meel aray walisnaana meel aray magaalada horumar badan soo bihaaytan horumarkan wali fadaana intii meel aray in shaqada badan oo meel aray xaqdeeydan saracan la sameey jiim kala sameey meelo meel aray in shaqada dhalinyarada meel aray in shaqada ka daday meel aray intii magaalada Eelanka kordhi wali ku turjumaanaysa nabadii meel aray in shaqada Bilcad magaalada ku turjumaanaysa ee wali leena meel aray ganacsatada wali dhiri geliyay intii magaalada waxyaabo badan dhalinyarada meel aray ka dayan aniga kordhiyan
magaalada Salaax oo laakiin kulamaad intii la ka dar oo walaashay in dhamaastirin idan ka faraxsana meel aray intii oo Salaax usub lufur idii ku qayb qaadatay yaan eedanka maxadeeliya oo horumarkan ii meel aray Salaax oo san galbaysan tishan ku furti eedan maasiin mayna meel aray ka dhiri geliyay dhalinyarada intii meel aray qof ka ganacsiga intan dhagaale inta geliyay la dhiri geliyay maadaama san tan dhagaale inta geliyay oo magaaladeena ar dhalinyarada jameecsi ii walaas inta ka qayb qaadan oo meel aray la dhiri geliyay suuna suwaaxyaaba kale sida oo jiim ii walaas inta dar
maybaan tan roogne munaasabada daafurka ee Salaax cusub oo lagu hirgeliyay degmada Xudur ee xarunta gobolka Bakool ee runtii waa Salaax lamaad oo lagu hirgeliyay degmada dadkii meel raayso hagaasi meey meelaha qaban qaabay maal geliyay walidana eedanka maasintiin waa horumar deegaanka ka korriyo waa dhirigeliyaan eedan dhirigeliyaa waxyaabaha aan ku muhiimsano deegaanka eedanka ka baahanahay kumadaato ee dad kitaab geliyay dad eedan mahadsamo meel raayso deegaanka horumar iyo qaybiyuhu qaadayo.